sizohlala sibe nabantwana sokhe leli khaya. Oh, uzobiza bakini, biza basekhaya, bazohlala phansi babonisane ngezamalobola. Mina nawe sathi sana sathi sizohlala sibe nabantwana sokhe leli khaya. Oh, uzobiza bakini, biza basekhaya, bazohlala phansi babonisane ngezamalobola.
Then you send the tender, I